You know what it is when you hear that hey,
Byron.
You turn that expectations to appreciation.
Byron.
Kidogo tu kidogo tu kidogo tu. Atile mko na mbogi atari, mbogi atari.
Beat Nation.
Tuko up mbogi yote my crew.
Wakituona wana heshima.
DJ na chesa maloko za zamani.
Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo.
Geuze jivichwa injili imefika.
Ni mimi hapo back left.
The Scratch Master.
She no like it, I don't know nothing. But she good.
You know what it is when you hear that. Hey, we turn our expectations to appreciation.
Angel. Byron.
Why am I stressing? I better count my blessing. Life could have been more than that. But it ain't we good. I'm unflexing.
Subscribe to IH Exclusive for more mixes and music videos. Visit www.rhradio.com for downloads.
This is what a real DJ should sound like. His turntablism legacy shall reign forever.
Think I found the right trauma. I don't wanna lose your love. Friendships are love, but what love has in mind? I'm trying to change my ways, Omo. Cause I think you've had me.
DJ Byron, DJ Byron, the Scratch Master.
Girl, I'm a playing around. You are the one God sent me. Girl, you reduce my stress, baby. Show me your body, respect it. Girl, I need my fantasy. I want you to act in my love story. Come be my Angelina Jolie. I just want you to stay by me. Cause your presence gave me.
Why am I stressing? I better count my blessing. Life could have been more than it. But it ain't we good. I'm unflexing. Girl, I pull up now, baby. Smile of a thing.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto, foto moto, foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto.
The Beat Nation.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto.
Alejandro.
Noti.
Tunajua weni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya. Naota usiku ukinifanyaga.
Fanyaga.
Yeah, ukinikanyaga. Utanipenda kaboy la makaranga.
Senor Alejandro, you have a visitor.
It's not a flaw.
Amekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto.
Kota uko chini.
Penda kubwa kwa nikiwa juu.
Teti na penda.
Funguwa bone.
Okay.
Towas kona. Kona unanidai na sinyambia uongo. Kona unanidai na sinyambia uongo. Kona unanidai na sinyambia uongo. Tofunko na kitangu taweza. Tofunko na kitangu. Tofunko na kitangu. Tofunko na kitangu taweza.
The Scratch Master.
Zama unimeza aka Rutagarama aka Abakurama aka Mtoto wa Hadija aka Okonkwo. Unasikiza matikiti tikiti za DJ Byron manze. Ustoke hapo bada moral manze poa.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyima kazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mboki jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke, wamoto.
Mr. B, put me down, I'm the hottest round. I told your mother, y'all can stop me now.
We
listen
are
to
the
me
Beat
now.
Nation.
I'm not between the rounds, and if you want me, then come on get me now. Is you with me now? The biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style.
Holla, holla.
People sing around, the people gather around, the people jump around. Get your freak on, get your freak on, get your freak on, get your freak on, get your freak on.
Ting. Let me hear it one time for my niggas in the cut, yeah. All the sexy ladies will be chilling in the front, yeah. Drip, 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 we're gonna show you how we stunt, yeah. UD vibe, yo, we busy getting turned, yeah. Fresh at the oven, with your hot band band. Check that thing, everybody going dumb dumb. No marathon, but every day we run town. From Kampala, all the way to London.
Everything up, eat them, eat them. Eat them, my girl, just eat them. Everything up, eat them, eat them. Eat them, my girl, just eat them.
www.rhradio.com.
When you have a great queen, love is a wonderful thing. When you have a great king,
DJ Byron,
if you want anything, I'ma give you everything. You are my everything, so you deserve more than 10 diamond rings. I love the way you are, I love the way you are. My heart filled with tears the time I saw your face. Remember the first time when me tell you not to bend up.
We are the Beat Nation.
Baby, won't you
to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see.
Contact 0741-031846.
Me kam na niye ne kuja paka na bia. Ukiniringia chali yako na kuibia. Kwake nitaingia, jumbo mekufikia. Vako za road trip, ni baby kanyaga gia. Mini kosha ila kwa konta piga shia. Mini koshia, mini kosha ila kwa konta pia. Mini kosha ila kwa konta piga show. Kauna penda michezo, mina penda brigi cho. Castingo za kutani, minta kupadi kwa cho. Minta kupadi kwa cho. Kinyonga pa kwa ko. Ey, mwenda kuzista, kumwagia makis. Kana ngorita zifix, tunapendo kwa na bis. Ey, mtaka unihis, kwa na mimi uko na kiz. Una nona mini cheese, wakingora ntawa dis. Ey, hapa unakwama kwaza ntashika kadumba. Apole pole ndivo tunajenga nyumba. Nikuangana tu kwa kuri na uvumba. Wengine wakichezana si tunacheza ngarumba.
Minapiga show ndani moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti. Minapiga show ndani moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti.
Aputu, 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 aputu.
Wanifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunywa na ile kolonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat-trick. Success, nafunga hat-trick. Mele naona success, nafunga hat-trick.
DJ
Byron.
Belen on the success, nafunga hard. Nairobi City to Nairan. Belen on the success. Nairobi City to Nairan, kama.
The Beat Nation.
Nairobi City to Nairan, kama. Athlete.
Kula!
Nairobi City to Nairan. Uhuru Gardens tuko Jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sibi mingi. Ni mimi hapo back left.
Byron, the Scratch Master.
Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunywa na ile kolonia Versace. Squeeze the backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa hicho itisha hapik. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Just to sijali, atuku judge. Apo, usijali, atuku judge. Apo,
iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kamtu toweloka kia mlango. Nikuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kwali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha feo na kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kama we kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa itane.
Just to sijali, atuku jaza.
Follow DJ Byron on Instagram and Twitter at DJ Byron Worldwide. That's DJ Byron _ Worldwide.
Hey, what's up? Mullim Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew.
The Beat Nation.
Inakakitu kumbosho mkutolefon. Kujana mavitu vidosho makorazon. Chote chipo mwitu na poshone choma poke. Ndemi nita kujana chumvi na nyongi ya juzi. Leuta towa mushi katoli ya msiwa smokey. Nitocheza kama mimi. Alafu mkupa trupa sjeza kama Lewandowski. Ivo ndo sucheza mjini. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Trio na cheza kinini. Zamini sikini. Nakaona kai moshu utazibuta kute chini. Limiti ya fulize imongezeka nkoma chingle. Naza shike jack na kanudhu sikie tifi. Na cheza kiroro. Na cheza kiwingman. Naza fika soko. Nishike kijipa. Suririme mdagi meditation na kififa. Shuksha kibandas kichapotondi naza jipa. Rada na madenge. Rutezo matenge. Sto mange kama angel. Skini kuma wenge. Naza nyonga sana mkona nze kumea zguembe. Naza kakivana snapigana tu vijembe. Peleka na mtr. Peleka na tara tara. Slete pa matur. Manguna vitu chora chora. Mute kama prr. Mando kwanga ma princess. Magalani wopeng. Wanka kuposti wako Pinterest. Bom, 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 bom.
DJ Byron.
Inaka kitu kumbosho mkutolefon. Kujana mavitu vidosho makorazon. Chote chipo mwitu na poshone choma poke. Ndemi nita kujana chumvi na nyongi ya juzi. Leuta towa mushi katoli ya msiwa smokey.
Ito cheza kama mimi.
Elafu mkupa trupa sjeza kama Lewandowski. Ivo ndo sucheza mjini. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe.
The Beat Nation.
Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Trio nacheza kimimi, mdhamini sipimi. Nathona dai moshu utazivuta kute chimne. Limit ya fulize imongezeka nkoma chingle. Naza shike jack na kanudhu sikie pifi. Nacheza kiruru, nacheza kiwingman. Naza pika soko, nishike kijipa. Suririme mdagi meditation na kififa. Shuksha kibandaski chapotondi naza jipa. Rada na madenge, putezo matenge. Stomange kamenje, uskini kuma wenge. Naza nyonga sana mkona nze kumea zguembe. Manzeka kivana snapigana tu vijembe. Peleka na trrr, peleka na taradara. Slete pa matrrr, manguna vitu chora chora. Mute kama prrr, mandu kwanga ma princess. Magalani wopeng wa faku posti wuku Pinterest. Bom, manze sujo chishere. Leo tupike kelele. Rauna jipo mwenye. Suni jamo konando. Tuki washe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Meja cheza kama wewe.
Niko kalif na shigisha. Na mamorio tukito mashisha. Kuna wale usugisha. Wale mademu jifanyaga madiva. Kauyu wapa na ringa. Na izo lips nikana piga binja. Bade na jiste farawe. Wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwa dunda usilewe. Mafisi wako ready msupa nyemelewe. Ukiwa dunda ni ubebane. Ama ubebwe ama ubebewe. Ukiwa dunda ni ucheke. Ucheke shane samu chekelewe. Yo manze zimiriete. Na kombiga zimeshika. Na kutani na shash. Na nyako na rizla. Minasikia kukiseti. Tukisikiza masikia. Yo watu ni walewe. Bazu ni kona pesa mingi. Ule ni mse wa mayai. Mwite umombia gonge mbili. Ndo nijenge mwili. Nikiteka msupa. Nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi. Uchezeka wewe tutafute ya mzinga. Manzeto tuchange. Tulewe, tulewe. Tulewe, tulewe, tubebwe.
Form, manze sujo cheshere. Leo tupike kelele. Rauna jipo mwenye. Suni jomo kwa na nasa. Uki washi tupepe.
Can I put you under house arrest? Baby, can we leave the rest? Bless you with the best entanglements. Yeah, and at that moment. Baby, can I put you under house arrest? Baby, can we leave the rest? Bless you with the best entanglements. Yeah, and at that moment. Permission granted to fire the missile. Get in the middle, play you like a fiddle. You're so sweet, so exquisite. Nani go fully equipped, he's on my exhibit. Feel longer free, he was sick up in me. I am the ecstasy, rating your PG. Nani buru, Nani wake up my BGV. Me need you critically. Kafina baby daddy, nakatika ile hali. Ya kulamba asali, little by little. Finyami wa sukari, little by little. Don't be in a hurry. She need me critically. Kafu na baby mami na katika ile hali. Ya kulama asali. Liko by liko. Vinyami wa sukari. Liko by liko. Baby, can I put you under house arrest? Baby, can we leave the rest? Bless you with the best entanglements. Yeah, and at that moment. Baby, can I put you under house arrest? Baby, can we leave the rest? Bless you with the best entanglements. Yeah, and at that moment.
Ziko la punda na mtoto sengombe. Toto maziwa kani punguze token. Kiuno kishanga, kitalia mbwata. Kufishwa ganzi, udhani betla ngata.
Turn on, flip switch, niko ghetto na French kiss. Budget six figure, vile nane kitenji. Bad girl, viri na miba kora ya discipline. Erect kwenye 16, rubani kwa bet.
www.rhradio.com.
Nekulamba asali, liko by liko. Finyami wa sukari, liko by liko. Don't be in a hurry. She need me critically. Kafu na baby mami na katika ile hali. Ya kulamba asali, liko by liko. Finyami wa sukari, liko by liko. Baby, can I put you under house arrest? Baby, can we leave the rest? Bless you with the best entanglements. Yeah, and at that moment. Baby, can I put you under house arrest? Baby, can we leave the rest? Bless you with the best entanglements.
Can get in love, ooh baby. Can get in love, koma kama kupe ni kupe. Can get in love, love, love. Come baby, come ni kupe. Can get in love, ooh baby. Can get in love.
mata I say acha kubisha ebombe jirani weke pazi ya kudusha juni kona Patricia tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili, unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili, unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby come nikupe can get in love. Ooh baby can get in love. Come come kupe nikupe can get in love. Love love. Come baby come nikupe can get in love. Ooh baby can get in love. Come come kupe nikupe can get in love. Love love.
When the pimp's in the crib, mom, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
All the girls pass the weed to your motherfucking man.
Get them high. Drop it like it's hot.
Now I ain't never tell you to put down your hand.
Keep them high. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
Get them high. Nah, my flow is in the pocket like Wallace. I got the bounce like hydraulics. I can't call it, I got the swirl like alcoholics. My freshman year, I was going through hell of problems. A lot, bit up the nerve to drop my ass about a call. My teacher said I was a loser. I told her, why don't you kill me? I give a fuck if you feel me, I'm gonna follow my heart. And if you follow the charts or the plaques or the stacks, you ain't gotta guess who's back. You see, I'm so shy that you thought I was bashful. But this bastard's flow will bash your skull. And I will cut your girl like past the troll. And I don't usually smoke but past the drove. And I won't give you that money that you asking for. Why you think me and Dame cool? We assholes.
When the pimp's in the crib, mom, drop it like it's hot. 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 Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
All the girls pass the weed to your motherfucking man.
DJ Byron.
I ain't never tell you to put down your hand.
The Scratch Master.
I'm for you. So we did that. So over any obstacle, so now who they talking about? You are looking at the champion. With the best with the cash. Sound while I bounce with the do. Serve yourself, not the matter with the do. Mama, you this slow. Move, make a move. I go slide, then you go sink like a boot. We are just a laugh, like say life is a joke. Don't like you, but girls, with the clean, with the good. If your boyfriend don't get money, then they can't go. Oh, man.
I found my missing ring.
Shaka from Transamati till I let begin. Shaka with a local bar. Baby, make I give you solid. Make I even mix some with a lay and I walk bow. They were me dead. Then you tell me dead. So she the feel and da 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 da. She the feel and da 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 da. She the feel and da 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 da. She dey feel and da 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 da. Oh yeah. She say chillin' feel.
Okay.
She say make her put it in.
Put it in.
No. She say chillin' feel it in.
Infinity.
She say make her put it in.
Put it in.
No.
We are take all our Oscar. Cover me like babushka. Booty like Tokema Kiwa. And your body, you different animal. Sangalo me like a Gigi. Make I beat on like I'm Sonny Wiki. It's what you do with the banana. Go determine if you go get us for banana. Very much show yourself, do what you do. Use Kayamata, you feel use juju. They don't play me your tape for artillery. You they use call your boy salary. Make I put firewood for the fire. Send you the wire. Now you are go ama and I know go retire. Bedroom voice be like say you day for the choir. Do re mi so la si do 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 mi la la.
She feel and da 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 da. She dey feel and da 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 da. She dey feel and da 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 da. She dey feel and da 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 da. She say till infinity. She say make her put it in. She say till infinity.
Chupo si lambe lambe wapiche seko pande gane nano whiskey hanjam hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti bodo chapa toto ukimaliza
lewa. Okay.
The Beat Nation.
Then I tarin ko hadi na gari.
Fan after fan, kwa chukwa waki kam.
Is it me or my drink is speaking? Sipping, I'm sipping. Ayaya, vonulu. Pere, mende. Kombe yangu siweke mchele. Yona meza takama nitembe. Yoni lewe mpaka ni bebwe. Yoni lewe mpaka ni bebwe.
Lewa,
nitakugada kifuani lala kubembeleze kama ya imama nitakulinda
na mshukuru ja kukupata kidoshi
Uganda beauty smile we mama wabobo
www.rhradio.com
for you minataka nikuimbie baby let me sing for you let me masabuchi Nakshi nakshi wangu my baby unanimaliza ngari ngari unawaka videdle kwenye kiza unanikidani oh my baby unapendeza wanaenda ni dua yangu milele naona ra leo niko nawe kama ruba mimi nga
The Scratch Master, DJ Byron. We are the Beat Nation.
Nakshi nakshi, wangu my baby, unanimaliza Ngari ngari, unawaka videdle, kwenye kiza Unanikidani, oh my baby, unapendeza Wanawenda ni dua yangu milele Naonara leo nikona we, kama ruba mimi nga kuganda Kifuwa nilala kubembeleze, kama ya imama nga kulinda Na mshukuru ja kukupata kidoshi Uganda beauty smile we mama wabobo Na wale wanyuma walinyo na poyoyo Lakini kwa kumanisha fika So let me sing for you Minataka ni kuimbie Baby let me sing for you Let me dance for you Minataka ni kudansie Baby let me dance for you So let me sing for you Minataka ni kuimbie Baby let me sing for you Let me dance for you Minataka ni kudansie Baby let me dance for you
chakaza kunya taka boko boko nyumbilio ya neno kunyumaza you turn good man to be bad man for your lover yeah you wanna eat I go give you kumkumba na itasaba kapato soft kuna kepele base ni chune yote michele kula banga ili tembele acha simata na shawa unekere
baby you don't know the kind of one is in my soul I won't ever let you go.
Oh, yeah, party your love.
Salon from the jet.
The party your love.
Salon from the jet.
I can't get enough.
Salon from the jet.
Salon from the jet.
Make it party your love.
Carolina give me fever. Your body make me wanna shiver. I see your picture love a Twitter. Baby, you look so familiar.
DJ Byron.
Carolina give me fever. Carolina. Carolina give me fever. Carolina give me fever. Your body make me wanna shiver. I see your picture love a Twitter. Baby, you look so familiar. When you wind in the club, turning around, yeah, yeah. Girl, you make your money count. You go make a Batman go to the bank. Yeah, yeah. Empty account. Oh yeah, yeah, never leave me alone. Baby girl, never leave my life. Oh. Everywhere you go, anywhere you go. If you change, you go break my heart. Oh. Baby oh, would you ever consider me, baby oh? I'm gonna change your life, yo, baby oh. Zaguru kundo, baby, biku chanda. Put me on your calendar. Baby, love you on my agenda. I take you to Kigali, Kuna Wali, yeah. I go show you my people. Dance with my people. I go show you my people.
Girl, I got you. Don't let me down. Girl, I got you. Don't let me down. Girl, I got you.
We are the Beat Nation, giving you another random mixtape.
Girl, you gon' shine every day. Every day, I gon' make it a day. I make you priority. When I care, quality, I'm a tea. Early morning, I'll be your cover. This love will never be over. Your matter could be my struggle. I gon' show you la vida loca. Put me on your calendar. Baby, love you on my agenda. I take you to Kigali, to Kuna Wali, yeah. I go show you my people.
This is DJ Byron, the Scratch Master.
Yeah.
ngozi yake livyo laini, ngozi lake nalo thamini, pua kajitobo wa kipini.
Hold up, hold up, hold up, DJ Byron. Hold up, Byron. Pull up, pull up, pull up. You know what I mean when I say pull up. The Scratch Master. DJ Byron. We are the Beat Nation.
Alafu kana mizuka ya genge, natamani kanipeni mege. Nakana vyo dondoka, kamejaza besi Twitter, besi Twitter. Nakana shoboka, nikikaona kakipita, aki sister. Aki cheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na poita wanya, nikipiga miluzi ya nankaya anadeka. Nikimwita anadeka. Akipita anadeka. Eti anadeka.
Anadeka,
dika, anadeka, dika, dika.
Anadeka, dika, dika.
Unaiinua nyoka ya shaba ushaitibua, epu sasambua mama pekechua, kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijali geti kali mbwa kali, kama noma iwe noma,
noma.
Jeusi melani chokoleti ikorada ya kenoma, ikazuri kasupa kinege, jicho lake la nipaka lege. Alafu kana mizuka ya genge, natamani kanipeni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma napo itawanya, nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya.
Now hear this.
Now, itawanya, now hear this.
Anadeka.
DJ Byron, the Scratch Master. For booking bookings, contact 0741-031846.
Make a size, make a size, put a girl, make a size.
I'm in a long channel, I'm in a
make a size, make a size, put a girl, make a size.
Homeboys production, she's a no.
Make a size, make a size, put a girl, make a size.
I'm in a long channel, I'm in
a make a size, make a size, put a girl, make a size. Is it me or your ex-boyfriend? Make a size, make a size, put a girl, make a size. Give me your answers and you will be a choice. Make a size, make a size, put a girl, make a size. Is it me or your ex-boyfriend? Make a size, make a size.
Yani buda ya mugai, nime touch base na Natasha tunakula vibes.
Tembo,
Zambia chaka ta Mifani unadhani unachapa Buda kusoka si Zambia chaka Hati weni sosu kitako na vai Mongo sema walai Chocha mbona unajamu Bronge sota na unakata Ati yani unanga mali Boshi ndo mehaya gari Boshi nda nini na nani Bronge sota na unakata
Yo gari ni ashuga mami Keja liomba mwaniki Luku aliomba tirani Aye. Na kwa best vile anajidai Bazu, bazu, bazu Hauna kakitu bazu wa udu IG chocha maisha ya du Caption lamu with my boo hey. Lifestyle na madeni Nikujotwa, jotwa na benki Wacha kupostu kichocha Atuko lamu na vile umesota
Hati wani sosu kutako na bai Sotana unakata na tipia umeokoka unendanga chacho Unatei unachopa na unatabike Nyadi sijui mbona moko manguai Hama joni jaba zimeru ha, Na usemo nishiru ha, Na unapatika na daily stage ya lu Mbona ulichochana umepaindai Bado kona deni adi ya mayai Ona makatala inakudai Sidi kujigamba Hati weli sosu kitako na bai
Ogigenje
Zimenyanya nimepandisi ya singula Luku niriba nimepika madikla
DJ Byron
Top shot akuwa wacha kwa madikla
Mwokdogo jukwa chom ni wazing Tumeria umadibi tuko yolo na mating Tuko full degree utakula makidi Itabaki umeti idha inengini Mwokdogo jukwa chom ni wazing Tumeria umadibi tuko yolo na mating Tuko full degree utakula makidi Itabaki umeti ukijaribu MG Tunazidi zidi hard Street imekuwa dimanga za kijihad Tuko yard MG tupate tukizibana Vitu tumezunda kwa kinena ni mashan Damia Bakofield maga imemokre SMG uwezi tikishokte Na marima tulibakisha mashoste Tumedunga maoriji njima mboste MG kila zinga na gadget Top shota juicy jai miss target Leto fala tutakuzunda kwa gundu Mbuku rieba mazishi bungu Wakibanja za kifala wataganda Na watris na kivitu na washanda Na wachiambaru limwi na maganda Na nyambisha za kupachi kikacha Mwokdogo jukwa chomni wazing Tumeria umadibi Tuko yolo na mating Tuko full degree Utakula makidi Itabaki umeti Itha inengini Mwokdogo jukwa chomni wazing Tumeria umadibi Tuko yolo na mating Tuko full degree Utakula makidi Itabaki umeti Ukijaribu MG Multifruity sharia ubatupisi Kani bati nyaweri sizi misi Nile dewa na jiku na maushuru Snadi tima idhani ya nduru Nima bazenga, wawale wapienga Sindo makuenga, natuna watepa Kwenye presha kuwacha na imani tu shell shack, tukizama tu Moka yangu weva itu mtiu Siaka mbaya nika kuna pigwa riu Hii design tunakam na islam Tulichang, tukazi kufika shang Mwokdogo jukwa chom ni wazing Tumeria umadibi, tuko yolo na mating Tuko full degree, utakula makidi Itabaki umeti, idha inengini
Mwokdogo jukwa chom ni wazing
Tumeria umadibi, tuko yolo na mating Tuko full degree, utakula makidi Itabaki umeti, ukijaribu